Eka noyawo chunygi mondo ging'e tiend ndiko, nowachonegi niya, "Nondiki kamano mondo Kristo sandi kendo chierowa kuom jomotho ndalo mar adek. Mondo giyal loko chuny, gigolo richo e nyinge ni ogendini duto, ka gichako Jerusalem, une joneno mag wechegi. Dhiuru e piny duto kendo yaluru injili ni ji duto. Ng'ama oyie kendo batise nokuo, ng'ama oyie bura noloye." Ja ote Paulo nowacho, "Nikech wiya ok okuot gi injili, nikech en e teko mar Nyasaye makonyo ji duto moyie. Kaka nondiki, to ng'at makare nobed mangima kuom yie."
Peace.